Hey. Tellumli, 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 tellumli.
Amalami, Amalai, 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 Amal
tell 'em leave. 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 tell them Lee, tell them Lee, tell them Lee, tell them Lee, tell them Lee.
Tell them Lee, tell them Lee, tell them Lee, tell them Lee, tell them Lee.